ushaniweka. Si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Moyo wangu mi ushauteka, kama kwenye chupa ushaniweka. Si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Nikiko otu,
are you okay?
Kishenzi, ukinita be my ee, na furahi aga. Benzi letu vina saba, limetimi aga. Akia Mungu sikuachi, acha waseme na megewa.
Mege,
acha waunde kamati, nipeke yangu ndo nakuelewa.
Bebe,
sitaki ngoro anje, ya maneno mikuletewa.
Uhambe,
ya kwenu ya nawashinda, ya kwetu wapi. Ushaniweka, si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha. Moyo wangu mi ushauteka, kama kwenye chupa ushaniweka. Si wajibu na walia buyu, na umbea wao kinisemesha.